Jagala nange kwagali Owo mukwano banji nyaba kwagala Neza basinga Owo mukwano banji nyaba kwagala Neza basinga Muga katuna kwagala nyo Era chimanye Kota wa mutima kunuma Mukwano nzenzeka Nzenzeka ino kukwagala Mwanga sina yo mulala Era yego gwendaba Kaston jagala Nange ndi kwagala oba muwavu oba mubugaga
Kaston jagala Nange ndi kwagala oba muwavu oba mubugaga
Jagala nange kwagali Jagala nange kwagali Owo mukwano banji nyaba kwagala Neza basinga Owo mukwano banji nyaba kwagala Neza basinga Tambu dama wanga nama wanga Yegwa basinga Yegwa basinga Ho Wadebali yogira na yesi dikuta Yegwa malaika Echitawanya Gwe mukwano Owo mukwano nzisa bumpunyo Na utabambira nkulowoza ko Dear darling Obulungi wobusa nanzi Oh Jagala nange kwagali Jagala nange kwagali Owo mukwano banji nyaba kwagala Neza basinga Owo mukwano banji nyaba kwagala Neza basinga